olo e mafuta male SBS Samoan.
Pa faia se malienga i le wā o le mālo o Malaysia ma se company mai America. E to e faia e se sa ilinga o le vālele a le Malaysia Airlines le ana le ilo mai la na fai ngā malanga le flight MH370 i le ova atu nei i le se fulu tausanga ua mawae. Na leto e maua se whaamatalanga i le MH370 malana pasese e toa lua se lau lua se fulu male fitu, male auwaa e toa se fulu male lua. Mai lana whainga malanga na fua mai i le malewa alele i Kuala Lumpur i Malaysia. Na wha moe moe e tū lau ele ele i le lau mua saina i Beijing. Ai o se tala fia fia mō ainga ma wō o i lātou uma na malanga i le MH370 le toe whaawa wina o le sa ilinga o le vālele. Na saono Professor Greg Pamba o le Université o Monash e whapitoa sona tomai i mata upu i fe malanga inga i le airport o le aviation. O se tala e whaatusa i le malanga a le Titanic le vaale ana ngoto i na uataia i se maunga aisa.
We want to see this great mystery solved. It's an aviation equivalent, if you like, to the Titanic going down. But that's not a mystery. We do know what happened to the Titanic and we've found it.
Na faia se sailinga a le company le Ocean Infinity mo se tolu masina i le lua fe se fulmalevalu. Ai olea watu e faa wau i se malienga malefainga malo i Malaysia o lo faa moe moe e o i le se lau se fulmalelua miliona ta la e tutongi i le company pe a ia mauaina le mea o lo ngoto pe na pa u iai le vaalele a le MH370. O le sailinga faule nei o le awhaia i se o ngā sami e se fulum male lima afe square kilometer i le vasa le Southern Indian Ocean. O le minister o whewa inga i Malaysia o Anthony Loke.
The proposed new search area identified by Ocean Infinity is based on the latest information and data analysis conducted by experts and researchers.
O le aso valu o mati i le tausanga lua fe se fulu malefa. Na leilo ai mai le vaainga a le radar le vaalele o se vaalele o le tu ainga Boeing fitu 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 i le whainga malanga MH370 a le company vaalele a le Malaysian Airlines. E toa fitu tangata anuu au se tālia na malanga ai i le malanga MH370. Inisio mōri mauna maua mulimuliane i le satelite na iloa ai le POS o le vaalele mai le ala po le flight path sa tatau ona uvia e anga i atu i Beijing i Saina ai peitai na POS ma angai i le Southern Indian Ocean. O le sailinga mua mua o le MH370 na tū whātasia e whaingā mālo i Malaysia, Saina ma au se tālia nei. Ma au fiai se o ngā sami e se lau 24 square kilometer o le vasa, ma na whaia pe na tutongia i se tau e lua se lau 40 miliona tāla au se tālia. O le tausanga e lua afe se fulu malefitu na whaamuta inai lea sailinga. Aena saunoa Professor Bamba e mālosi lona talitununga i le manuia o le sailinga le nei o le awhaia i le marienga i le vāo le whainga mālo o Malaysia ma le Ocean Infinity.
In this specific search site, it should be possible to find the plane if it's there. The technology has advanced greatly and there should be big chunks of the aircraft still visible on the sea floor.
Na ia tā ua fo'i o le mōli maua upito whaatua tuaina, o le mauaina lea, o le pusa uliuli le black box o le vaalele, e ilua tonuai, le māfua anga o le whaalavelave.
The key thing is to find the black box, of course, because that will contain the details of the last moments of the plane and that will help to unravel the mystery.
E ui ele o a waile malo tele au se talia nei, i le sa ilinga le nei, a ena faalia e se minisita o le kapeneta, Chris Bowen, o le ao foina i le malo o Malaysia faamatalanga uma, na oina e au se talia, mai le sa ilinga mua mua.
We haven't been asked for any assistance, but of course Australian authorities had done a substantial amount of work, and that information will be available to the Malaysian government. We welcome these steps. If it provides any information at all, that'll be a comfort to the families and will solve one of the world's great mysteries.
Chris Bowen, o le reporti na whaamaupopo ina Michael O'Scannell ma Sophie Bennett. More le SBS News.
Like, share, ma faali Sophie Nangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.